Lape shokona minango
Sonke sithi
ungithi ngiyaphambi kithi ngesindi ithi uKristu sethu sewami ithi ngithi
Oh,
you hold on in me.
bengisacela sisho sonke sithi
ngikhulula
Come.